They don't recognize.
You are my number one girl.
Yeah.
You are the only one, baby.
T-Major.
Fanya kama vile uoni, fanya kama vile atuoni nje. Nuru pendo ngare gizani, siri zeli andani stoke nje. Teka inama mimi na fanya kauna tingisha delay. Piga chenga zungusha, ipinde kaina katika okay. Kabla kunywa tekesa, ulimi deki ntapiga Dubai. Michezo atari unatisha, nikato yote unanipa na enjoy.
You are my number one girl. You are the only one, baby. You are my number one girl. You are the only one, baby.
Ukipataga hamu unanitamisho, bowa unaga toto dogo ufangilie. Ukitaka kushiba nipike mi chumvi wanaonja hata kabla ya kunani. Aliyepita ini umiza, nkajiuliza wa inateseka kwa nini. Leo we umenituliza, basi acha mapepe ebu baki na nini. Tukiwa chumbani nipendele, niweke mgongoni kama vipi unibebele. Achana na viboba mapedeshe, rafa na tandau kwetu maisha yaendele. Aliyepita rini umiza, nkajiuliza wa inateseka kwa nini. Leo we umenituliza, basi acha mapepe ebu baki na mimi.
You are my number one girl. The only one, baby. You are my number one girl. You are the only one, baby.
I'm taking over now. Mangochi Kiloko Nazaleti.
T-Major.